Abahlule 10 verse 1. Emva kwa-Abimeleki kwavela uThola indodana kaPuwa kaDodo umuntu wakwa-Isakare ukuba asindise u-Israyeli wayehlala eShamiri ezintabeni zakwa-Efrayim. Verse 2. Wamahlulela u-Israyeli iminyaka engamashumi amabini nantathu wafa wembelwa eShamiri. Verse 3. Emva kwakhe kwavela uJayiri wakwaGileyadi wamahlulela u-Israyeli iminyaka engamashumi amabili nambili. Verse 4. Wayenamadodana angamashumi amathathu agibela amathole ezimbongolo angamashumi amathathu ayenemizi engamashumi amathathu ethiwa yiHavoti Jayire kuze kube namuhla esezweni lakwaGileyadi. Verse 6. Abantwana baka-Israyeli babuye benza ukuba emehlweni kaJehova bakhonza oBhali no-Ashitarothi nawonkulunkulu base-Aramu nawonkulunkulu baseSidoni nawonkulunkulu bakwaMowabi nawonkulunkulu babantwana bakwa-Amoni nawonkulunkulu bamaFilisti bamshiya uJehova kabamkhonza. Verse 7. Intukuthelo kaJehova yamvuthela u-Israyeli wathengisa ngabo esandleni samaFilisti nasesandleni sabantwana bakwa-Amoni. Verse 8. Bakhathaza bacindezela abantwana bakwa-Israyeli ngalowo nyaka iminyaka yeshumi nesishiyagalombili babacindezela bonke abantwana baka-Israyeli ababengaphesheya kweJodane ezweni lama-Amori elikwaGileyadi. Verse 9. Abantwana baka-Amoni bawela eJodane ukuba balwe noJuda noBhenjamini nendlu ka-Efrayimi u-Israyeli wantula kakhulu. Verse 10. Abantwana ba-Israyeli bakhala kuJehova bathi, sonile kuwe ngokuba simshiyile uNkulunkulu wethu sakhonza oBhali. Verse 11. UJehova wathi kubantwana bakwa-Israyeli, anginisindisanga yini kuba baseGibhithe nakuwa ama-Amori nakuba abantwana baka-Amoni nakuwa amaFilisti na? Verse 12. Nacindezelwa ngamaSidoni nama-Amaleki namaMahoni nakhala kimi nganisindisa esandleni sawo. Verse 13. Nokho ningishiyile nakhonza abanye onkulunkulu ngalokho angisayi kunisindisa. Verse 14. Hambani nikhale konkulunkulu enibakhethileyo mabanisindise ngesikhathi sosizi lwenu. Verse 15. Abantwana ba-Israyeli bathi kuJehova, sonile, yenza kithi okuthandayo, kepha ake usophule kuphela namuhla. Verse 16. Base besusa uNkulunkulu babezizwe phakathi kwabo, bamkhonza uJehova, umphefumulo wakhe wakhathazeka ngokuhluphekwa kwabakwa-Israyeli. Verse 17. Kwabuthwa abantwana baka-Amoni bamisa uGileyadi, kepha abantwana bakwa-Israyeli babuthana bamisa eMispa. Verse 18. Abantu izikhulu zakwaGileyadi batho omunye komunye, ngumuphi umuntu oyakuqala ukulwa nabantwana bakwa-Amoni na? Yena uyakuba inhloko yabo bonke bakhe kwaGileyadi.